Major.
Yeah, yeah. City boy, city boy, city boy, city boy, city boy, city boy, city boy. Ah, nakingatia na uma, kipenyo kimeni jua jina. Kidalipo nyuma kami mina, minyama mikilo ya kupima. Asa, minasugu wa zege, kwa fimbo ni meli uwa kenge. Majita tumeli unda bunge, kwa nyembe tumezikata pembe. Na ila nyama, kisimani majichuta mia. Naila nyama, kimoja kimoko sila wama. Istitwende, mitoto rende, tuwazi chapia na michuchu dede. Si mirembe, shindi kombe, sinivimbia ninjagiza pombe. Majita hero, walitibitisha, makombo zero, tuwa walainisha. Unawapa kero, unavyopindisha, michandu chandu, mindende, mindandanda. Naila nyama, kisimani majichuta mia. City boy, na ila nyama.
Yeah,
kimoko sila wama.
City boy,
na ila nyama. Kisimani majichuta mia.
City boy,
na ila nyama.
Yeah,
kimoja kimoko sila wama.
Yeah. Oh, anabunge, igonge. Aina tafa, shemeni chonde, na pombe. Sije mata, choma ngombe, ibambe. Shaji pata, wanabunge, mapombe. Ndo inatafa.
Chuma, chuma, ajachu. Chuma, 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 ajachu.
Major.